Napenda wa thamani, kupenda kusiko kifani, ukeka kuzani au pimiki. Na misha safari, tuyanze tukiwa wawili, wendo rubani wenye ndeshe. Na sija zama nusu, mzima kichwa dimigu, shahidi ardhi na mbingu. Teka, uye, moyo wangu likupa, akili yangu kaiteka, uye. Bwache wewe nyende kwa nani? Kwako napata ntakacho, yangu taa kwangu chumbani ni wewe. Wapo wengi ila siwoni, machoni na upofu kwele dawa unayonipa. Maradhi lipona, maradhi lipona, lipona, na sasa na lara. Wanaodhani utani mkono tuchora na tatu kabisa, waseme ijuju. Moyo wangu likupa, akili yangu kaiteka, uye. Moyo wangu likupa, akili yangu kaiteka, uye.